jazzymedunda.com the gummy danger
modo mfika kitunzo
yeah. Mitailo kulea sindo tumelea man acha izo Mazali play pati ya dingi enzi izo Kichwa kina slago ni mawazo no majizo Lafu napata mpenzi ambe na kuzidi matatizo Nikona peace na mablaza Usija ghetto nikona peace na ichakaza Niko single lakuna peace na ndiwaza Silazi damu nimekosa kitanda cha kuilaza Nileweke kwenye hili not I do this for the street then party not Aisha diisha danger na chekesha joti Mwanza mbali sikuja da kupiga picha na msodoki Come from nothing but the anger made me grow No darkness I walk with the fire when I flow From the corner where the asshole never sleeps In this marathon I blow my pocket running deep Money Sitawahi kuhedi kuwa Mtanzania Upepo na kula zenji dani mekimbia Bongo nyoso na kuambia Mpaka leo sinza mapambano Waelewi wanachokipambania Ukiendekeza mashabiki Utakujaza kichwa Usikazi kichwa game gum Utaomba kichwa Nakura sangara wa mwanza Alafu nakanga kichwa Utaponza kichwa nkisimama Sinipande kichwa Sijisi fish papi Misha mshamba mister Endelea kutajwa nao kwenye izo freestyle Posti mafanikio ndontie neno Misishi ndani na rapa mbele Najisifia meno
Nani?
Limechoka, swari sema richoki Nipo kwa zizi ali, alinipishe alitoki Alikiba, alikamu nimesema buwana misosi Mapenzi tanga ipaku mwanza, umenipata mgosi
Ooh.
I'm jiku this, digyo this, simto panda bay Kabla bale, mina this, kamulize nei Enzizo raivani, anapige sim, nipo geto Blaza remondi wa tip topo Nipigie kesho Leona doubti, why still in a to dogo Way back you le doubti, huyo anabebo no dogo Mejisomesha shule, no anko wala fogo Ujui kodi, upoko dadako na nyumba dogo Mazalini zako wako force labor Hakuna msungu walomba ungo wakuni force labor Mabatini nyumbani ndo napotoka Naishimu kisima japokuwa maji nisha chota
right.
Kuna siku shure takudai Kafafanwe sentesi hiyo mechelewa why,
why?
Shamini ngombo maskini ya zai Yesi braki mbona mnamuita yero masai
Kujumlisha kujitoa so shida zangu Juzi tu nimeuza roho na sikulipwa pesa zangu Ukweli amtaki Kwa mwanzo kinitowa mina vidi ya nabaki mawe na samaki I'm out They call me danger
Atakaiweza anigivu
Drug sit again New king jazzymedunda.com